the record.
Angela Katatumba, yeah.
Black Market Records,
London.
Hini ya madema gushodo amevai. Dulu gutushu gushodo mfine. Penda kubibe tokilewesha side. Kakona basi naidai. Dulu gutushu unadai sai. Nitume fendi okule yoni fair. Dulu gutushu gushodo tycoon. Bulu gulu kinache tunatesa sai.
When I wiggle wiggle you are full of vibe. I hit like a hammer, I'm a full of vibe. Them say I'm a killer killer never kill enough. Don't get now down the earth you make me pick a knife. Forever we wicked at this, a knocking at the kid. Together we sit head down on a liquor we sipping. Forever we wicked at this, a knocking at the kid. Together we sit head down on a liquor we sipping.
Inya madema gushodo amevai. Dulu gutushu gushodo mfine. Penda kubibe tokilewesha side. Kakona basi naidai. Dulu gutushu unadai sai. Nitume fendi okule yoni fair. Dulu gutushu gushodo tycoon. Bulu gulu kinache tunatesa sai.
Inya gushodo wale madem freaky, wale madem shy. Wale beha tufiki, wale udai shy. Wale udai peace na wale udai pie. Wale ukuja na nduti, wale ukuja na ndai. Wengino kuja ndede, wengino dunge tai. Na kaa dai uji, basi ya pewe chai. Madem mwenye umada, machali wana dai. Wana feel wako high, bangyo nipa uhai. Guy na dai kusepa, na dai kusema bye. Melanin popping, nyole amedai. Light skin huwa koki akisell ni tabai.
Hini ya madema gushodo amevai. Dulu gutushu gushodo mfine. Penda kubibe tokilewesha side. Kakona basi naidai. Dulu gutushu unadai sai. Nitume fendi okule yoni fair. Dulu gutushu gushodo tycoon. Bulu gulu kinache tunatesa sai.
Dem shash nula yeng wenda chain. Dem nyaru nsai chiku jidai endo main. Sumi for mada mindo nilinyonga pienga. Misiezi date any deka iko kwa kalenda. Ndanya toje neza fika tomorrow. Nkoma ganji nime change flow ni nyingi ni boro. Mbogi kodonjo haina kompiko solo. Before useme hai lazima washe kikoro. Dulu gutu cheligiki anasuluguru muta. Dulu gutu filigai na pala ganjuta. Shita pan shooter wakwako asha kutwa. Mbuzi rende suke saleo kesho.
Hini ya madema gushodo amevai. Dulu gutushu gushodo mfine. Penda kubibe tokilewesha side. Kakona basi naidai. Dulu gutushu unadai sai. Nitume fendi okule yoni fair. Dulu gutushu gushodo tycoon. Bulu gulu kinache tunatesa sai.
Records. Yeah.